A spoken word from Bright One D. At broken man.
Mskize.
Ili niuma sana. Nimekuwa nikingoja. Jua kanipiga. Imagine ninga kwa Westlands. Mvua ingeniosha. Despite all that, mesi natuma hakuna reply. Or you want me to go down on ground and die. Kani za mama nilifuata niliatiza lawama. At least ninge kwa pasanganga. Ili tenda ninge niuma sana. By now I'm worried with my life. Juni nilimwambia tu kweli. So hata niwe drongo ndo karibu anchezeshe ubongo. Ama niwe solo nifuate mafadhelo wa kato. Kila day bana nikusumbuliwa. Mara Bright tu mabamba. Sinyi uchai bila maziwa. Hali yangu nayo unaelewa. Nishajitoa. Kuendelea tu kusaka mabola. Picha zako mimi sitazichoma. Hata kunipigia please. Koma. Kujifanya malahika. Kumeni kutafuta fame. I wish ningejua from the start. Ninge kuongezea pay. Usijiulize mbona utile karibu toba zake analia. Lakini mimi sijali hai. Taifanya kama Steve-O. Mintazohea. Orinive. Ni maskini wezi rhyme na mi.
Ati.
Lakini leso ni moja. Kitu shara unalifanyiwa na O. Bado wanamkumbuka. Eti we ni mholi. Wafuata Martin Luther. After church kama kao. Utampata kwa keza ama. Ameenda kwa beach. Kutafuta pesa na dick. Sacha. Niwe diamond ama. Nizoe tuve. Otile Brown alizoea. Siawa dems. Kweli wakona ushenzi. Na.
Ushenzi.
From the start. Kumbuke tu pale Edeni. Adam kajezewa tu na Eve. And now.
Niati.
Imenikuta leo so acha ama kwa kunishajitoa and sai natafuta mwingine
you know.
Ataniongeza tu huba kuendelea kutafuta pesa ila yenyewe utajua inatesa lakini
pambana
Bright I feel
sorry man
for everything that I did for you
sikujua itakuwa hivyo
acha niende zangu.
Nimechoka mi.
Yale umesema, si yametosha.
Yametosha.
Niache basi.
Kwa kunishajitoa. Bright, I'm gone, I'm not here. Sante.